boy.
They call me burner.
It's platinums.
Hey, 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 hey. Now you they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You come they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey. That's if you walk on my pants, now my dude. One packa, one Anita. When I'm boy, I just talk it last year. One packa, one Anita. Now if you walk on my pants, now my dude. One packa, one Anita. Kunde boy, I just talk it last year. One packa, one Anita.
Adekaburu kwa Mandela, Rudy kwa Bibi Kinondoni, Ambalulu kunja dela, mwanangu Gigi simuoni. Aje,
aina ma,
mama,
aina.
Baby shot them,
Ainama.
Hey hey hey, konyesha ulivofunzwa,
Ainama.
Go down baby,
Ainuka.
Give it to them baby,
Ainama.
Hey hey,
yeah.
Ruksa kutunza, so sura so shepu, nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani. Baby gaya badikila, mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila, she the best in my mind. Pamutu bakongo kabila, madongo lunyamila. And she so sweet vanilla, she the best in my mind.
Oh oh oh,
nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela, Rudy kwa Bibi Kinondoni, Ambalulu kunja dela. Mwanangu Gigi simuoni. Aje,
Ainama.
Mama,
Ainuka.
Baby shot them,
Ainama.
Hey hey hey,
ashika kuta.
Konyesha ulivofunzwa,
Ainama.
Go down baby,
Ainuka.
Give it to them baby,
Ainama.
Hey hey,
ashika kuta.
Ruksa kutunga.
Oh ya god damn, toto nya upoli. Anavimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, nini katoto kachafu kama bata. Nami nakafanya ndafu na kangata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje,
Ainama.
Mama,
Ainuka.
Baby shot them,
Ainama.
Hey hey hey,
ashika kuta.
Onyesha ulivofunzo,
Ainama.
Go down baby,
Ainuka.
Give it to them baby,
Ainama.
Hey hey,
ashika kuta.
Ruksa kutunza.
Hey hey, let's if you walk on my Benz na madem. One packa, wana Anita. When I'm boy, I just talk it last year. One packa, wana Anita.
Let's if you walk on my Benz na madem. One packa, wana Anita.
Simba, my vision ni tashem. Bile madem zao na wakita.
Yes, boy.